Ula n'okutunda ebyuma ebirongoosa amazzi basabye gavumenti erowooze nnyo ku ky'okuggyawo omusolo ku byuma bino ogulemesezza bannayuganda bangi abaabulijjo okwetuusaako tekinologiya ayamba okutereeza amazzi ge bakozesa. Ssenkulu wa Grace Clean Energy and Water Limited, Denise Honeywell, ategeezezza nti omusolo guno singa guba gujjiddwawo, bbeeyi okutundibwa ebyuma bino ejja kkendeera eri amaka, amasomero, amalwaliro ne ziwooteeri. Amazzi ge bakozesa gabeere mayonjo ate nga gali wansi. Ono agamba nti bino byonna we bijjidde nga batandise n'okuwaayo obuuma obulongoosa amazzi mu masomero n'ebitongole ebyalukola ebirala kisobozese bannayuganda okufuna omukisa waakiri bafuneko ku enteekateeka ebayamba okufuna amazzi amayonjo bakendeeze endwadde ze bajja mu mbeera y'okunywa amazzi agatali mayonjo.